wajua. Fundi wako ni peti peti, tukigawia na joto kwenye kimvua mvua. Tujifunike blanketi, tukitafuta watoto. Sura yako ya upole, sauti ya nitoa vipele vya ngozi. Damu kama kange ya shilole, tena umbo lako mama uchokozi. Si kwa nchi, si taki, si kwa chie, si tani. Oh, oh, kaya diwan. Oh, oh, number one for me, yeah. Oh, oh, my angel. Oh, oh, hey, hey. Oh, oh, kaya diwan. Oh, oh, number one for me, yeah. Oh, my angel.
Safari, basi kwako nimefika, yeah. Tamu kama asali, ukinipa naridhika, yeah. Unanipeleka mbali, hasa pale ukinishika, yeah. Kifo cha mende chali, jasho linatiririka. Nimeshafungua moyo, nawe fungua wako nikae. Nipe bila choyo, na watoto tuzae. Sikuachi, sitaki. Sikuachi we, sitani. Boy, you're the one. Number one for me, yeah, yeah. My angel.
On the mix.